Ekitiibwa ky'okingi n'ebiri mu nsi biri mu buyinza bwosebo bwetandikwa era enkomerero ow'ekisa ate omusaasizi n'amaanyi g'omangi bwendooza kw'ebyo nevunnamawooli ng'akyesaba kitange osaasire osaasire nze mukama kitange mbeera kubanga ndi munafu era nze toweredwa nnyo taata noonyeza nnyo obuyambi naye nembulwayo ayamba nenzijuukira eyantonda gy'oli kyenvudde nzija w'oli ow'ekisa kyenvudde nzija w'oli osaasire osaasire nze mukama kitange mbeera kubanga ndi munafu era nze toweredwa nnyo taata noonyeza nnyo obuyambi naye nembulwayo ayamba nenzijuukira eyantonda gy'oli kyenvudde nzija w'oli ow'ekisa kyenvudde nzija w'oli osaasire suka okumanya kwange n'oluusi n'essuubi n'erinzigwa mu ndabye mwebyo nkusaba onnyweze ompanirire nneme okuwangulwa amaanyi g'omulabo oyo wadde sikulaba n'amaaso g'obuntu wabula nzikiriza nti ondi kumpi osaasire nze mukama kitange mbeera kubanga ndi munafu era nze toweredwa nnyo taata noonyeza nnyo obuyambi naye nembulwayo ayamba nenzijuukira eyantonda gy'oli kyenvudde nzija w'oli ow'ekisa kyenvudde nzija w'oli osaasire osaasire nze mukama kitange mbeera kubanga ndi munafu era nze toweredwa nnyo taata noonyeza nnyo obuyambi naye nembulwayo ayamba nenzijuukira eyantonda gy'oli kyenvudde nzija w'oli ow'ekisa kyenvudde nzija w'oli osaasire
Yeah.